I wanna lift you up.
Whoa, 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 whoa.
Come on, come on. I wanna lift you up.
Whoa, 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 whoa.
I wanna lift you up. I wanna lift you up.
Whoa, 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 whoa.
Come on, come on. I wanna lift you up.
Whoa, 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 whoa.
Yeah, I wanna lift you up.
Whoa, whoa.